Congratulations.
Hello, baby, salama. Kwagala kufadali. Toka lava kuchuka. Usawa ya zigizigi. Hello, baby, salama. Kwagala kufadali. Toka lava kuchuka. Usawa ya zigizigi. Maze banga nawe. Toka lava kuchuka. Wena likuwa na te wangana. Baby, walinga omwenya. Amazi manga nava mirembe. The way you friended to me. So never let me any go, yeah. Baby, gala ludi nyumbani. Anilu, baby. Tusaba mbya maso. Nyamba tunula kenwa. Baby, gala ludi nyumbani. Hello, baby, salama. Kwagala kufadali. Toka lava kuchuka. Kusawa ya zigizigi. Hello, baby, salama. Kwagala kufadali. Toka lava kuchuka. Kusawa ya zigizigi.
Awaba ya yeba veko. Kenda salasha aga. Kawade aji mukambwe. Jalasa aru aten. Inze mulabu toge. Tuno au tulabe. Ngezeza kono kuchawa. Na ye baby wikanye. Oya faino tate. Ave mama mama checho. Kawunga tata sante. Sawa tokenda baby. Cause I never told you. Nedira mamba baby. Senyuwa sa kukamba. Evika nyenja kuchusa.
Hello baby salama. Kwagala kufadali. Toka lava kuchuka. Kusawa ya zigizigi. Hello baby salama. Kwagala kufadali. Toka lava kuchuka. Kusawa ya zigizigi.
Mulalu kabanyo, ninganga mkadogo, omanyo mwa